Bum bum, take a matter, baby, girl, just a dinner. When I'm in a movie, now you need to play a part in a working a, fucking a, who can make you tell me now? Who can make you tell me now? Make you love a fuck up and all.
Ndavye kumusai julio ndavya mainja Mbousaja wa sasiki wa chimbingi Junia mbuwa mbuwe mchika Tata huku fabukuno mwaka muka Bantuba tamza ulimba Jovola wa mazima galwa ulavika Obuchai usasa nanga kauka Owina kauka kwea vuma kamiribitia Yambu makura trupu ya konsati
Nangu kumusiri sana jayevyo kunaba
Beisa uwi nangentianyu Bantu weisa huwi nangentia nyu Kulia kubaka yundu Bantu weisa huwi nangentia nyu Bantu weisa huwi nangentia nyu O nangentia nyu Timanji ya wewe jituli wala nyu Kabuze kato mtima kwange kwa vike Mweyo msaji ya kose saka wala ke Kuna vuma kawaka kudo na bigwa vumi Silva unit ya wera kuja na mbuji Kwa msira mkato mtwe kwe kwa vike Ijukiro luta ule bangula kukwe mbase Nabate wakana vale kanga vivase Kono ucha ingense chuse
Kuli bomu yamba kwa chuka kusamba Abantu beta makwe vyo kuyamba When things go rough Yes sir, they must smile and laugh Laugh When things go tougher Down they must smile and laugh Yes sir
Beisa huwi nangentia nyu Babatu beisa huwi nangentia nyu Kulia kubaka yundu Babatu beisa huwi nangentia nyu Babatu beisa huwi nangentia nyu O nangentia nyu Imanjia wewe jituli wala nyu
www.mp3ugandanmusic.com